bulshada magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo baahi weyn u qabay helidda biyo macaan ah oo nadiif ah ayaa helay kadib markii dhawaan magaalada laga hirgeliyay warshadda biyaha sifeysa. Qaar ka mid ah bulshada magaalada Xudur oo ka hadlay ayaa sheegay in ay ka baxeen dhibkii ay ku qabeen helidda biyo macaan oo nadiif ah, iyagoo sidoo kale soo dhaweeyay warshadda biyaha sifeysa ee Imra Mineral Water. Dhanka kale, mid ka mid ah howlwadeennada warshadda biyaha sifeysa ee Imra Mineral Water ayaa ka warbixiyay sida ay u shaqeyneyso warshadda.
Awalkii adba jiraan haysta, laakiin alxamdulillah adba ka lama tubi sameyn fursad ugu waa kuma baahan ilaa man waan shirkadana wali buu ahaa eeganka baahay dadka deegaanka degan maanta wala ragaasha ilaa 500 siyaasi fursad wala say intii aro baan dadka buusan ma hada dareen ko intii baahay tabay alxamdulillah ilaa man deen bi nadiisa aasmad qolbo haradi dadar aan ku taano wadamada ciidanka ugu qaada yada nasab badanaysi ilaahay miisan fad laakiin marku maar maroodo sasatada biyaha nadiifin nolosha amreeno nadiifin.